Pampango. Pangoni.
Questions for Dutch.
Kampango kajamani waneno ye. Kotumando na vile tutwa moika. Kampango kajamani waneno ye. Kotumando na vile tutwa moika. Kitu miniona pika ndotwa wa. Kitu manangia ivinda ya kwa. Kitu miniona pika ndotwa wa. Kitu manangia ivinda ya kwa. Kavalange kala maisha ndeki besi. Kavalange kala maisha ndeki besi. Nimechoka, nimechoka. Kampango kuenjoy wana madesi. Nimechoka, nimechoka. Kampango danganya danganya mimi mechoka. Little Slay Queen. Kampango kumana mana watawaka. Tumejando na vile tuto tatu. Kampango kumana mana watawaka. Tumejando na vile tuto tatu. Mukamba muta ita na mukisi. Mukamba mota ita na mukisi. Now never you are so take a kibesi. Took it out, we are on a mesa siapa. Took it out, we are on a mesa siapa. Nimejoka, nimejoka. Kampango kuenjoy wana madem. Nimejoka, nimejoka. Kampango danganya danganya mimi nimejoka.
Just imagine you give it a good medium. By a son.
That's your gangos and an enjoy motaita. Kele to Kalumu come on Bazani. That's your gangos and an enjoy motaita. Kele to Kalumu come on Bazani. Kele to Kaigo because of my best of you. Magumbeke maloya na kwandiezi. Kele tuka ekombekezi mavezi vyo. Lakumbeke maloya na kwandiezi. Kampango na kila jana diweani. Joy aite ome ngomba kwa kwa. Kampango na kila jana diweani. Joy aite ome ngomba kwa kwa. Nyaela na mandio na kengalosa. Nyaela na mandio na kengalosa. Nimejoka, nimejoka. Kampango kuenjoy wana madem. Nimejoka, nimejoka. Kampango danganya danganya mimi nimejoka. Kwa mwezo ngoza na nae zinagana. Kele tuka ekombeka mukisi. Kwa mwizo ngoza na nae zinagana. Kele tuka ekombeka mukisi. Ezi nana mutavizie tutuane. Akasema ezi olewa ukambani. Ezi nana mutavizie tutuane. Akasema ezi olewa ukambani. We took with you, I ain't get now come. Nimejoga, kampango kwa joe wana mademu. Nimejoga, kampango danganya mimi mejoga.
Taitas mutugo, kalumaita kaema.